uthando okumnandi. Bethi izinja zakhona thulile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume mntwana lengoma bonini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi. Abo sisi bendawo baningi ngiyabazi bathanda okumnandi. Bethi izinja zakhona thulile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume mntwana lengoma bonini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi. Abo sisi bendawo baningi ngiyabazi bathanda okumnandi. Bethi izinja zakhona thulile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume mntwana lengoma bonini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi. Abo sisi bendawo baningi ngiyabazi bathanda okumnandi. Bethi izinja zakhona thulile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume mntwana lengoma bonini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi.
I'm gonna